Do I look at the shit? Eti mvua isinyeshe, ikike hali kipite mbali, tuliacha mapepe anapepea mtima. Hapa nangoja nideke kwamba zumari kumbela chai, yani walete walete. Eti nacheza mkumbuti wa chawidu, naono analikata cholegeza malaini kama mwidu, najichezi ya karata nyole kazi la kikongo. Homiwi sana paga wachanganywa haoni ya ngonga, anavu michonga ni ya uondo haoni ya ngonga. Homiwi hata sina la kufanya haoni ya ngonga. Never need change in your mondo. Now me and you, buddy, buddy, buddy. Fuji zote umundani na wapigia kelele, nisamehe majirani, tumezibwa ukuta ndani raru budani. Naye ndo bosi na leo yupo na miacha. Oh baby, mchanganya utosi mchanganya dula, aoni ukivurandi unipeza don masha chura. Oh baby, mchanganya utosi mchanganya dula, nalupezi litutane wakati tunataka kula. Oh baby, sana paga wachanganya haoni ya ngonga, anavu nizidishia uondo haoni ya ngonga. Oh baby, hata sina la kufanya haoni ya ngonga. Oh, never need to change your.